mekwanụ ka na nụghọlo otuto ya, onye na-echebe mkpụrụ obi anyị.
Kpọkwenụ Chineke anyị, ụlọ ndị niile dị iche iche, mekwanụ ka na nụghọlo otuto ya, onye na-echebe mkpụrụ obi anyị. Kpọkwenụ Chineke anyị, ụlọ ndị niile dị iche iche, mekwanụ ka na nụghọlo otuto ya, onye na-echebe mkpụrụ obi anyị.
Mekwanụ ka na nụghọlo otuto ya, onye na-echebe mkpụrụ obi anyị.
Kpọkwenụ Chineke anyị, ụlọ ndị niile dị iche iche, mekwanụ ka na nụghọlo otuto ya, onye na-echebe mkpụrụ obi anyị. Kpọkwenụ Chineke anyị, ụlọ ndị niile dị iche iche, mekwanụ ka na nụghọlo otuto ya, onye na-echebe mkpụrụ obi anyị.
Mekwanụ ka na nụghọlo otuto ya, onye na-echebe mkpụrụ obi anyị.
Kpọkwenụ Chineke anyị, ụlọ ndị niile dị iche iche, mekwanụ ka na nụghọlo otuto ya, onye na-echebe mkpụrụ obi anyị. Kpọkwenụ Chineke anyị, ụlọ ndị niile dị iche iche, mekwanụ ka na nụghọlo otuto ya, onye na-echebe mkpụrụ obi anyị.
Chineke anyị, 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 Chineke anyị,
Chineke anyị,
Chineke anyị,
Chineke
anyị, Chineke anyị,
Chineke anyị,
Chineke anyị,
Chineke
anyị,
Chineke anyị,
Chineke anyị,
Chineke
anyị,
Chineke
anyị,
Chineke
anyị, Chineke anyị, Chineke anyị, ụlọ ndị niile dị iche iche, mekwanụ ka na nụghọlo otuto ya, onye na-echebe mkpụrụ obi anyị. Kpọkwenụ Chineke anyị, ụlọ ndị niile dị iche iche, mekwanụ ka na nụghọlo otuto ya, onye na-echebe mkpụrụ obi anyị.
Chineke anyị, 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 Chineke anyị,
Chineke anyị,
Chineke anyị,
Chineke
anyị, Chineke anyị,
Chineke
anyị, Chineke
anyị,
Chineke anyị,
Chineke
anyị,
Chineke
anyị,
Chineke
anyị,
Chineke
anyị. Kpọkwenụ Chineke anyị, ụlọ ndị niile dị iche iche, mekwanụ ka na nụghọlo otuto ya, onye na-echebe mkpụrụ obi anyị. Kpọkwenụ Chineke anyị, ụlọ ndị niile dị iche iche, mekwanụ ka na nụghọlo otuto ya, onye na-echebe mkpụrụ obi anyị.